gwalagira ensozi ne zifukamira, emigana mayanja ne gikalira, enkoligo n'enjegere ne zikutuka. Mukama nange nsumulula buli kimwe kyange kyekyanze, wekweka wankusange zijja kufulayide oba kusande, kulire mukubyange nga manyi gankende dabalabe beyongede. Ng'enganda zinsudde emikwano ginjabulidde, naye ekimumya kyewagamba kiriba kimala ne kiba. Mukama wandikere wamu naye kimanyi tonerabide. Mukama kyewagamba kiriba kimala ne kiba tata, wandikere wamu naye kimanyi tonerabide. Mukama
alimi sing 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 sesumulule njegere zali zasibwa, zibukule nsulo zebali baziba, komyawo emikiso egyali gyasikwa, ngololera makubo gange mwempita. Amawanga n'amawanga gakusinza, abakusaba Mukama olituwera, kola misana na kiro tata siwera. Kyusa embeera n'abakaka betukolera, abamu batuyisamu amaaso. Butwakona bye tukola balaba tebiraga maaso. Balandirodi batugobera wabweru. Mukama zijja wabweru, watagoba be babanjaza bantaza. Ebibe mazamu byansi tebirina gye bibatwala.
Kyewagamba kiriba kimala ne kiba. Mukama wandikere wamu naye kimanyi tonerabide. Mukama kyewagamba kiriba kimala ne kiba tata, wandikere wamu naye kimanyi tonerabide. Mukama
listen, yeah. Basi bempingunga kubidwa lubali, nachuka nejoba nze nani gali kakazole. Nabulira mukibira nenga kakwale, nonya mukisa guguliwa Mukama ngutwale. Nanonya nakasimu nkubireko, nga njagala manyoba byensaba bituuka yeyo. Jewandeke eno bikambwe nnyo, embeera gye ndimu Mukama eno ngambi nnyo. Yeah. Enabagagga be basinzibwa, abavu bakola nga badwa tenebabbibwa. N'omukwano nonya googuwa, abantu bagufula beti kwe babbira. Yeah. Nakusaba esala notanyanukula, nesala eswala nesibeera notanyanukula. Kati nkubye kayimbo n'okawulira, emikwano gye nali nnina olwagwa mujanjabula.
Kyewagamba kiriba kimala ne kiba. Mukama wandikere wamu naye kimanyi tonerabide. Mukama kyewagamba kiriba kimala ne kiba tata, wandikere wamu naye kimanyi tonerabide. Mukama yeah.